Kama ukitaka naeza kurolia one, naeza kuchoma. I know you love good vibes. Kika na mimi mbona utapenda. I'ma tell my friends I show my one. Tazidisha chocha. Wanaosubiria tuachane mbona watachoka. With you in my life, naona kama tunaeza inafaa. You're my one, wanipende vile inafaa.
I'm ready, nikupeleke nyumbani. Aheri, kichuni cha mre. I'm ready, nikupeleke nyumbani. Aheri, kichuni cha mre.
Gongane vikombe. Swezi acha love ipote. Sinipe stress ni nipombe. Wendo my baby.
With you in my life,
naona kama tunaeza inafaa. You're my one, wanipende vile inafaa.
I'm ready, nikupeleke nyumbani. Aheri, kichuni cha mre. Nikupeleke nyumbani. Aheri, kichuni cha mre.
Light up.